Lefapha la Mesebetsi ya Setjhaba le Meralo ya Motheo Freistata le tloetse ho hlokomela meaho e boikarabelong ba lona. Hobane ho etsa mohlala, moaho o mane Foreisetburg ke wa kgale, o marulelo a teng e leng a asbestos. Re tseba kotsi e tsamaelanang le moaho o entsweng ka asbestos. Ha o ya Bothaville, o fumana hore setsha mono ha se sebetse, bothata fela e le hore lemati ha le bulehi. Ke dikgwedi tse 12 ho sa sejetswe moo. O fetela Viljoenskroon, o fumana hore marulelo a moaho e sale a fefolwa ke moya kgweding ya 10 selemo se fetileng. Hona ho bontsha ho hloka boikarabelo ha boetapele ba lefapha lena. Re le Democratic Alliance, re etsa kgoeletso hore meaho ena ka hare ho province kaofela e lokiswe molemong wa hore lekeno le tle le tsebe ho ba teng lefapheng, ba tle ba kgone hore ho lokiswe ditsela le tse ding tse tsamaelanang le tsona. Ho feta moo, re etsa boikgoeletso hore ntho tsena di lokiswe molemong wa hore baahi ba seke ba lokela hore ba kganne dibaka tse telele hore ba fumane moo ba ka fumanang thuso teng. Ya boraro e leng ya ho qetela, ha ditsha tsena di ka tla sebetsa hantle, batho ba keke ba lahlehelwa ke mesebetsi, mme bophelo bo tla ba teng ka hare ho province ya rona. Re etsa boipiletso ke hona lefapheng lena hore ha le etse mosebetsi wa teng ka manontlhotlho, mme baahi ba Freistata, bokamoso ba Freistata bo matsohong a lona, ingodisetseng ho vouta mme le voutele Democratic Alliance ka 2024.